mbe ode jinjin okwali gi bududu nyoyo atakata bua Jesus mwaneri mwa weze mbe malite na mbo chimese kuru mbe manito simirio ikili gyo mbo abya kwa la mozo sigile uwe danala udogo chima bera mbo bigio amwa lora mbo nobi fero ese kuru mbe uwe buka tukwe mbo kwa kiba kwa mpuro kwa kangu mwa chukua na bekele kunya mwa nenu mbu toka mwona kela mwa mpipara no biferu kane una mbanile kwa mwa mwa tutofu Jesus oje na mwa hey ya hey ya kemba isi jipu wela ta kipo putara nyinoru noru kuwa onye ebube mo ọkwa gị jike ndụ nọ ọkaka ebuli tụzụ atụ ọkwa gị gbanwe ma mara m wese kwuru m gị ọkaka m isi mbido ka ibu malite n'ọgwụgwụ aka na bọta onye nwụrụ egwu m pịapịa mmụọ ọkwọtọ ndị aka iji aga chukwu egwu gị atụkwu egwu gị chike na-eji amụma aka chukwu oyi gị n'ibo onye ga-echere gị aka mma ụmụ achịkọta ekwu ọnụ ka nke mụ jụrụ ụwa na mara gị ọsọ e ma bilie n'oche eze gị ka bịa nara ekele chukwuo ewu gị na-atụ ewu gị na-atụ mụ mmalite osimiri o ewu gatukwu enu mụ anya na-elere mụ mmalite n'ọgwụgwụ onye m bụ n'onye ikpeazụ aka na-akpọte onye nwụrụ anwụ ọ dịkwa anyanwụ ụtụtụ egbe eligwe gị iji aga hei ya ebube gị jụrụ eligwe n'ụwa ọnụ isi nke ndụ mụ ajọ mmụọ na n'olu gị iru dị mma m ịghọta onye isi ọmụ lekwa na eze mmụọ chukwuo ewu gị na-atụ mụ ewu gị na-atụ mụ malite osimiri o ewu gatukwu enu chukwu ị na-eyi n'oyi malite n'ọgwụ onye m bụ n'onye ikpeazụ aka na-akpọte onye nwụrụ anwụ ọ dịkwa anyanwụ ụtụtụ egbe eligwe gị iji aga hei ya ebube gị jụrụ eligwe n'ụwa ọnụ isi nke ndụ mụ ajọ mmụọ na n'olu gị iru dị mma m ịghọta
ụmụnne m lekwa n'eze mmụọ
obodo niile gbara gburugburu si n'ọbụghị mere
oyoko kuta si na nna ya alọtala
ewuo arụ ebebo unu leenu mmiri eru eru amabo ihe abụ akwa jefta mmiri o
Katara we topu apaya egu mberi ya bebu amaka egu monso ni nyemo egu mberi
okwe egu danielu bakatara
odumboro sanya egu mberi
ore egu yuko egu obi wane egu mberi
egu mizrelu na bambe hasi jiptuala egu mberi
ya bebu yuto egu obi wane egu mberi
egu
sera na hana na bambu mbe haku wala
egu mberi
okwali egu yuko Egumu mwane, egumbe
Egwa hopito vibara mbowinu yochichi
Good luck u Jonathan mbaraya
mbowinu yochichi Egumbe
Oregu yuko, egu obi mwane, egumbe
Egwa egesinu wabara nuwe panyiwe Egumbe
Yabe egu amaka, egu mama kama
Egumbe
Kolo ya atine kata kata potu wechefu umwea
Egumbe
Maka kolo bati ki David jikata potu eme
Egumbe
Kana yanka na modike zetu okunenu
Egumbe
Oro emonene, egu David nete
Egumbe
Okwari egu koze wama
Bara mbome niliweke
Egumbe
Yabe egu amaka, egu obi wane
Egumbe
Anyi nwere olilanya
onye chebula onwe ya
maka echi gabo echi na-echere onwe ya echi dile onye bụ echi gabo ọtụtụ na-agbakwuru nwaanyị bịa si ya gwa m ihe echi gabo ọtụtụ agbakwuru nwaanyị mmiri gwa m ihe echi gabo ọtụtụ ajụba anyanwụ na ọnwa ụnụ gwa m ihe echi gabo Echi o nani chi echi
nyoso ya mi echi gabo
ya mi nwo
ewo
nyamo mo no no ki we tetu ra o we bi nu we kwe gide ro na abali chineke we koze ha we si ha na ni ma ima he we nu le ba bi bi o akatu wa na sunari chineke le leta ha he that Gareth for his sparrows Can even care more for you.
Oh yes,
of win and no do. Mamo,
no do.
What a good thing, Johnny, a job of a joy.
It's a rope of a boo, you go. It's a rope of a wood in my. It's a rope of a wood in my. If you have a wood in my. Money, let her do it. Big up a wood in my. Oh, don't need to get a book again. Big up a wood in my.
I got a cup of my.
Gabawe budi ma
Iye ni le gabawe
Mi gabawe budi ma
Adya kesi
ziri alata
Mi gabawe budi ma Abamu machire chie mepe
Mi gabawe budi ma
Ika yore budi ma
Ike tebe budi ma
Ike tebe budi ma
Ika yore budi
ma Bako bumi a yore budi ma
Wanu kae babe
Umu adoration
Umu babe budi ma
Wanu kae babe
Wanu kae babe
Daddy Jiku
babe
Abundant love Obinna nwa mami no ya na akwara mu boy. Wada dona di chido luo tebe gudi uto. Wada mbabe. Ima nwa mbabe gudi ma. Judi yoko siye. Chizo be nwa tebe gudi uto. Kena ya. Nwa machi sindi mbabe gudi ma. Wada mbabe. Prophet Abraham mbabe gudi uto.
Wano kaye mbabe gudi ma.
Chicken nana nyefere na mbochie Chuku kena na mo
nyoma
Chicken nana mo
nyoma
Chima kwa kikangehe
nyoma
Okwa kikangehe
nyoma
Kitiga lara
nyoma
Itiga tulura Chimi itiga wawe Onye liwi itiga wawe Onye merimo
Chicken nana mo
Hey! onye chukwu mereze
baba be kuni mma
wanu kai baba kuni
mma
uwe mumu ya
baba kuni mma
wanu kai baba
kuni mma wanu
bakali
baba kuni mma
wanu kai baba
ezi boy ku sai no
baba kuni mma
wanu kai baba kuni
mma ke kana pe
kai baba kuni
mma wanu kai baba kuni
mma ti na
ayo baba kuni mma
wanu kai baba
ine jele boss
baba kuni mma
Ari ari aba
aba be kudi ma
wanu kai ba be kudi
no di be na mu te be kudi ma
wanu kai ba be kudi
ma wanu na mu yo be kudi ma
wanu kai ba be
kudi no te li be kudi
ku ma to ka
wanu kai ba be kudi
di America ba be kudi ma
wanu kai ba be kudi
di New London di be be kudi
ma wanu kai ba be
kudi di Metropolis di ba be kudi
ma wanu kai ba be kudi
Anglican te be kudi ma
wanu kai ba be kudi
Pentecostal to be kudi ma
wanu kai ba be
kudi Mandia chichi yo be kudi ma
wanu kai ba be
kudi Dina no be
be kudi ma
wanu kai ba be kudi
Wanu kai ba be kudi
Dina no wanu yo le be kudi
Wanu kai ba be kudi
Dina no be we te be kudi
Wanu kai ba be
Malon de chano kai te be kudi
Wanu kai ba be
Sebe kudi
mma
wanu kai ba be kudi
mma umu aku kwa
sebe kudi mma
wanu kai ba be
kudi mma
unizi ki oka ba be kudi mma
wanu kai ba be
kudi mma
idi apsu ba be kudi uto
wanu kai ba be kudi mma
sewari yamba be kudi mma
wanu kai ba be kudi mma
nekede
ba be kudi uto
wanu kai ba be kudi mma
ifuto ba be kudi mma
wanu kai ba be
uene nusuka te be kudi
wanu kai ba be kudi mma
let's te be kudi mma
wanu kai ba be kudi
yunilagi
ba be kudi mma
wanu kai ba be kudi mma
boli yoko
ba be kudi
mma
wanu kai ba be kudi
sebi you
sele kudi
sele
wanu kai ba be kudi
ni vini kwa kini
ba be kudi mma
wanu kai ba be
ona kwa
ni
be ona kwa ga
wanu kai
ba be
I am the
one who
sebe kudi
mma
wanu kai ba be kudi
mma umu yu lai ba be kudi mma
wanu kai ba be
kudi
mma nila ya
ba be kudi
mma
wanu kai ba be kudi
mma umu
hansu ba be kudi mma
wanu kai ba be
kudi mma oyolima
yuni johnson ba be kudi mma
wanu kai ba be kudi
mma yuni sokoto ba be kudi mma
wanu kai ba be kudi mma
yuni abuja ba be kudi mma
wanu kai ba be
kudi mma
Oya,
kwa ziwa kekele kumatoka
wanu kai ba be kudi mma.